ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict Dimet weChristianity Works. Ngikholwa ukuthi sonke sikule mfundiso okuthi mayiphathwe kahle waphendula kahle kuyo ethi inhlupheko iba ngumgqomo wamandla amakhulu ekubumbeni inkambo yethu ibenhle. Kodwa uma sekuzwa kwezethu siqi inhlupheko, akumele le mfundiso nesenzo bese kuyaqala kuyaqhelelana. Inkinga le mfundiso ukuthi yona ihlala ekhanda, kanti inhlupheko ihlasela igwaza ngqo enhlizweni yakho, ichoboza ngaphakathi. Ingakho zabalaza ukufaka esenzweni esesibhene naso lokho okuyimfundiso esiyikholelwayo okuliqiniso ngokholo phakathi nayo kanye inhlupheko yethu. Kaningi empilweni simele ngokunqoba ithiyo amabala ahlala phezu kwemiphefumulo yethu ekujweni kwayo nokuhlaseleka okusiqondayo. Usukuqaphela ukuthi uzizwa uwedwa kanjani lolu hambo lokunqoba impi osuke ubhene nayo? Ungabazane luputsha ngesikhala esincane lungene, abanye abazi ukuthi yini leyo obhekene nayo, futhi uzizwa ungenamandla. Ungathini mangase ngithi kuwe khona kanye kuleyo ndawo yenhlupheko usukumukeliswa ithuba eliyingqayizivele elivela kumveli nqange kwabaseRoma 8:35-37. Ubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. UPaul umpostoli wayebhekene nenhlupheko engachazeki, impilo yakhe yayihlelise ekuhlaseni sebungozini ngamhla ebhala lawo mazwi. Angikubuzi ukuthi ungayicabanga yini wabhala amazwi ukuleso simo kanye, kodwa Paul yena wawabhala ngoba wathola ukuthi akho lutho, yebo lutho sanhlobo, engamhlukanisa nothando lukaKristu. Wakuthola lokhu esimeni qobo ukuthi kepha kho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.